abaka kurudulwa mna government mu parliament balazo kutia nsinge bago eliye tekerero ngamya obwetengereze obwa Uganda ya protection of sovereignty bill bila re mukagali na isibwa egenda kutatana emirimu gy'abantu n'okulinyira dembe yabwe banonga bakulembedwamo akulira oludda oluvuganya government mu parliament Joel Ssenyonyi leero banjulidde ababaka ku bukiiko kulyako ebyokwerinda kwosana akavunaanyizibwa ku by'amateeka ebirowoozo byabwe ku bbago lino okusinziira ku Ssenyonyi ebbago lino kabata kennyini ery'eggwanga era ne bannayuganda abawangalire bweru w'eggwanga awamu ne bannabyabufuzi olw'obukwakulizo obubateereddwako mu bbago lino Ssenyonyi era agamba kibeera kikyamu gavumenti okukugira bannayuganda ku ebyo bye baagala ebitatambula bulungi mu nsi yaabwe era ng'ebbago lino berigezaako okuteesa.
Nino ganti ya aka kati gobo linye nyo nino genda keo yo genze tuchalimu na Uganda katiba na Uganda bali Amerika Saudi Arabia waba genzo kuyia mwemute mchalima na Uganda elebi genda masu mu Uganda tiviva kuata ko ngaluwanchi tiviva kuata ko bana Uganda bali ya unaira buli mwaka basi indiko butavalika muenda ne bilioni visatu 9.3 trillion butavalika muenda ne bilioni visatu basi indiko kuwele laba na bawe ukujanja baba zade bawe na chi na ye tuyagala bogere ku bweba education policy naye ngate sente basi ndika basomesa abana babo basi ndika sente abazadde babagende maluwa alino na
Ssenyonyi era simu matevo n'obwangu obukozesebwa akakiiko okwekenneenya ebbago lino n'ategeeza nti parliament esaanidde etwala obudde bwonna obwetaagisa okukunganya ebirowoozo ku bbago lino
katusuubire bannaffe abali kakiiko bajja tuwuliriza kubanga n'ekyendabye mbagambye sipiidi gye batambulirako kuva kati buli omu bamuyisa olunaku olwaleero lunaku lumu lwokka kiki ekiyika kiki ekiri mukujja mukusiriira kikati mulina kupapiriza kukola sipiidi era obawulira balinga n'abagamba nti kati fe twogera just batekinga bokisi kubanga chairperson omu ku bba agambye nti kati option ey'okugobera ddala ebbago bwe bateriiwo kulwaki teriiwo kitegeeza gwe wasazeewo dda ng'omuntu ekitali kituufu leka fe tujje tuwe ebiteeso byaffe mutuulenga akakiiko mulina obuyinza bwonna obusalawo kye mwagala osalawo.